It's a song, it's a prayer again.
If you tell the bigger man, see you wanna. I go.
Tony Ponambo, Tuna Piggy Shokai, Atu Piggy Shombo,
Atu Piggy Shombo,
Tony Ponambo, Tuna Piggy Shokai, Atu Piggy Shombo,
Atu Piggy Shombo,
Tony Ponaman, Tamponi Man, Tony Ponaman, Tamponi Man, Captain Akino, come on, Adaino, Siana, take care of Bacca, on your Shamino, and Campagala, Pula Yala, who pitch a body go up to Katia Sala, Capita Kimala, Kalu Gasigala. Kape wake siya kuiba na mchongosi yala Vipi kusu yala, yala, yala Na mpango wa kuwa mabunchi uniami mpagala Una mkwa kama mkwa
Yes, yes, yes
Wana unipinka
No, no, no
Pabishi wa bunchi
Yes, yes, yes
Waso ni kubani
No, no, no
Kivude mabegani
Yes, yes, yes
Wana unipinka
No, no, no
Pabishi wa balusa gen
Yes, yes, yes
Wana unipinka
No
Flow mina flow kama mimi
kama mimi
isi flow mina flow kama jini
kama
shamba huamini wakisikia madini
ule bele ya majini
siki chanchi kichwa nchwa badili la man mkuna si slogan ukatae wenani leta ubishu mishansha wesi wankupinzani tukutane wanchanja tukutane wanchanja siki chanchi kichwa nchwa badili la man mkuna si slogan Kutane wanjani, tawishulishani, siwa kupizani. Kutane wanjani, kutane wanjani. Life like King Esther, hatufikirili life, bado jester. Masha yetu sagi life, ubabe, ubishe, hayalishi uwe nani, hayalishi uwe nani.
Hey, watoto wa Mungu watuishi nguvu. Tete, tete, kiuni ya usio. Kuna matiski baosha ndo na kisama kwao Wamekosa tikeri tabi ya za dada zao Wana pigo za kifuo siwezi kuishi nao Bola mwana nkupenzi manzi kwenye shida nipo nae Manige zangu shida siwezi kwa tangazia Kwa mtu anazake shida minakua Naishi kama nyoka na kuchukia kinyangalia sana Cheki ya utaupoza kisa kujiwa Kuto na tukanyagia lafo na tusiribia Manige kipita kwa minafunika kofia Izo selingeda zeni baka na wangeza gia soa kuhu Waso atoto manigia na kanyagia Kwa za kiuli zeti ya kina majibu ala Unijiwe siku jiwa na nijiwa namba cha Una nijiwa manigia wabongo tota gira Watoto wa Mungu atuishi winku Una nijiwa manigia wabongo tota gira Tote watoto wa Mungu atuishi winku Manigia nasema
Yes, yes, yes
Vinamba nasema
No, no, no
Wajanja nasema
Yes, yes, yes
Vianja nasema
No, no, no
Kiuni ya siyo Vipi yao Au vipi Manzi kwezi mitambo Bele sabatisa Inanga blandi Weka tagile masuna
Kiuni Waisi na wazo lema nindogo msina mokula mama ya uwa Mbaga nalika chukitaliano Wase wabuji mechiso vipo msina yetia Mba mento Waisi na geuri
Milado
Kashi wa mungu babake na jafeti Kubaisi na watu waka mungu Yungwa mungu
Crazy man, what's up?
Download DJBZAMISUPPLY.com